vela kude Cape to Cairo. Superman umnyama. Awu. Yalila ke manje.
Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Sihlele umona ngoba uzonona bese yakhala ke manje. Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Sihlele umona ngoba uzonona bese yakhala ke manje.
Sami mina no I'm moving in. Benzela lenta baqhena ukuyibona ema moving. Nya pressa nya pusha nya panda I keep it moving. They been sleeping on me ngibathathela ama cushion. On your marks get set ngiyaqala ke manje. Yonke into set yakhala ke manje. Abalele sebayasala ke manje. Inkundla ngiyayivula ngiyayivala ke manje. Kick to Cairo ngiyasayana ke manje. Yo, yashuba bafana ke manje, ustubborn. Wenza ngathi awuvazi yakhala ke manje, I'm stubborn. Skatsami bafana ngiyashayina ke manje.
Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Sihlele umona ngoba uzonona bese yakhala ke manje. Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Ngibona ngoba uzonona bese uyakhala ke manje.
Crossing over ngijump ama fence ngimpala ke manje. Sengiphenduka indebele bomrapa ngiyaniphala ke manje. Indaba nisabalabala namanje. I'm still a king yingwe mabalabala namanje. Hashithi ya guest KO ngiyabashaya ke manje. SO on my chest kasi hero namanje. Basangihleba basaringu zero namanje. Nembonile umona usenzisha yempilo namanje. Bebangithathela phansi ngiyabaxaka ke manje. Khona bebangibiza ngomxhaka ngiphethisaka ke manje. Bangispitela kugcwela idaka bayasitaka ke manje. Bheka I'm raising the bar sengiyabadaka ke manje.
Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Sihlele umona ngoba uzonona bese uyakhala ke manje. Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Ubona ngoba uzonona bese uyakhala ke manje.
Angisi celebrity nya celebrate, I come to my party. Angisi celeb nya spana ngi celeb buddy. Jika le game oke khona ngiyabangena buddy. You don't get it? Forget about it. Cristiano Ronaldo ngi striker sakhona namanje. Next uvalo man of the match sase on namanje. Ngiyabulunwa kushintsha shintsha makhala ke manje. Njenge rainbow sengikhipha matrukhala ke manje. Phelile isikhathi sokudlala ke manje. Thinya uqala endlini ngithi ukudlala ngamanzi. Isikhathi sakhona mele kuhlangane manje. Stroking ngam lamandi yamavenda mashangane manje.
Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Sihlele umona ngoba uzonona bese uyakhala ke manje. Coast to coast yakhala ke manje. Corner to corner yakhala ke manje. Now we are born yakhala ke manje. Sihlele umona ngoba uzonona bese uyakhala ke manje.